makosi yanakujia kila njia, nani atakusaidia? Jiulize. Moyo wako ni mwepesi hadi unashindwa kuvumilia, futa machozi cha kulia awe. Maisha sasa anapiana riziki ni manani, maisha sasa wanaopata mavuno huenda shambani. Shida nisije kulemea, marafiki watakukimbia, hebu tafakari kwa hisia, chunga we usije jutia.
Keep on moving on your way, don't care what they say, utafika mbali we. Keep on walking, keep on moving on your way.